Miss Magic again. Singeli come pack up. Oh, oh, yeah. Aso nilopita hamuwezi kufikia. Oh, oh, mapambano nilopita hamuwezi kufikia. Nishapambana usiku na mchana ili nifike level nilikuwa nayo sasa. Ila japo wanaendelea kubana, walifunga vitabu nisifungwe kurasa. Sasa hivi ninajulikana na najina. Pongezi kwenu mliofanya mimi kujituma. Ukweli niviki mafungu mawili, kupata na kukosa. Wewe ulivyofikiri nitakuja dondoka. Oh, 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 oh. Aso nilopita hamuwezi kufikia. Oh, oh, mapambano nilopita hamuwezi kufikia. Bossy official,
Pedeshenga Musa.
Ya moto, watende, kaka saveko. Binjugwa, izamwa.
Timber Zero.